Aliyeumba mapenzi ya kusema yana maumivu, aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama, utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama, na ni donda sugu, halitibiki ukisha zama.
Unamwamini na kudhani ndugu yako, kumbe kijini
ndio baby wa baby wako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Niwe happy na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Kizipata ni
mitungi, 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 mitungi.
Telepati na macho maji, aje, muziki mango maji, vya Arusha ntavicho maji, aje.
Watagomaze.
Telepati na macho maji, aje, muziki mango maji, vya Arusha ntavicho. Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.
Kakupenda, kampende babako. Kampende dadako, kakupenda, kampende babako. Si unapenda, kampende kakako.
Mapenzi yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua.
Niwe happy na
mahaba yataniua, bora nitafute pesa nianze jishaua. Kizipata
mitungi, 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 mitungi.
Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.
Come mix Slizer.